nimemisi de Uganda, nimemisi Dani Bingwa, nimemisi Samson ningiwa kumbuka nalia. Nimemisi prosecutor, nimemisi mjomba Richi, kuna mwanangu Duli Sairo mkimkumbuka nalia. Na sambona kama upepo, wanangu wote hawapo. Sambona kama upepo, machizi boti hawapo. Bigi mbona kama upepo, wanangu wote hawapo. Sama mbona kama upepo, wauni wangu hawapo. Ona wanangu siwaoni, wamepotea. Bora wangekwepo Segerea. Siwaoni, wamepotea. Bora wangekwepo Segerea. Siwaoni, wamepotea. Bora wangekwepo Segerea. Ah, wanangu siwaoni, wamepotea. Wengine nafsi nakata, mana maiti zao sijaziona. Ila najikuta nakata tama, imepita muda sijaona. Wengine nafsi nakata, mana maiti zao sijaziona. Ila najikuta nakata tama, imepita muda sijaona. Lasiki male lipo, kabuli lake lipo, hata la mwanangu Duli lipo. Siku moja moja naendaga kulifagilia. Labari yega lipo, lipo, hata la side filasta lipo. Siku moja moja naendaga kulifagilia. Ila deo Simoni,
amepotea. Bora angekwepo Segerea.
Dani Simoni,
amepotea. Bora angekwepo Segerea.
Rosita Simoni,
amepotea. Bora angekwepo Segerea.
Wanangu Samsoni,
amepotea.
Nawaza siku kipishwa sanda, nawaza siku wanangu akinivya kamanda. Sijiwezi nimelala kwenye kitanda, mama mzazi machozi analonsha kanga.
Chunky supplier, supplier.